shit. Abba.
Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya.
Baby bendera njaga rosi wanike. Bamani territory wazinga bide. Damurimbe mukumu. Ya desima nze na tumani.
Shawty I'm Abba. Come kick it with a nigga like me.
Binyumisa nebinyuma nyo. Yuma zabu nkunyweza nyo. Katyoko zocha, chava chicha, chari chicha baby. Katyoko zocha, umu kisa, ninda mu kisa baby. Womala vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja,
nomanda vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja,
womala vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja,
nomanda vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja.
Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya.
Mko konyo baby give me some ko. Menye kaka kono tera. The way kwa sanze ninze yo answer. Baby to chole meso muka kabasa.
Amo nyula kabi connector. Nina munji nyobo kumeta meta. Mwe kubako awoza chimuto jacho kabulio mwati manye nchitwele.
Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya.
Baby bendera njaga rosi wanike. Bamani territory wazinga vide. Damurimbe mukumu. Yate sema nze na tumani.
Shawty I got skills. Come kick it with a nigga like me.
Binyumisa nebinyuma nyo. Yuma zabu nkunyweza nyo. Katyoko zocha, chava chicha, chari chicha baby. Katyoko zocha, umu kisa, ninda mu kisa baby. Womala vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja,
nomanya vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja,
womala vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja,
nomanya vyo loza,
choja,
mikasa suka kasa.
Awasa choja.
Remember where you got it from. www.djericom.com. Remember where you got it first.
www.djericom.com.